Valona Himamalikus Eri Elinikama Vikama Vibaba Eri Eligaji Hajisuru Oi! Yeah!